For sure.
Said though ain't it too easy.
For sure, for sure.
Yeah. Hakunanga kubishana na idu una agree. Kauna kana ushambi one vile two au ski. I'm the one wanapiga nyanga two na three. Naifanya nikani metumwa shinda ni ya nyumba. Uwezi kakul mikono eka juu na ufreeze. Huku mtani mindo dream ya rap I'm new at least. Lazima nizidi kusucceed. Live and direct. Na inategemea nani ana sign check. Na realize real life yangu ina sound flex. Nolizwa when Shin City na come next. Nimekuspoila zile vitu mukupea. Indo therapy ulikuwa una need. Indo therapy ulikuwa una need. Indo therapy ulikuwa una need. Na jona safa kila time mupotea. Indo therapy ulikuwa una need. Indo therapy ulikuwa una need. Indo therapy ulikuwa una need. Nika ini therapy session your mind yani. Yeah. Legacy tena si vile unate mani cheda. Jealousy kawendo kusema hii kazi ni better ite se forever kasi vosiba si wallet inone. I mean shoot for penthouse not for mezzanine. Na need ni pull up na machine inakaa kama machine. Marashik toka Island unainusio babini. Unaweza nipata kwa mlima juu zao ziu kwanga chini. Hatuwezi kama lizao ziu kwanga. Hizi ni flow za kizing. Aziharakishwi utangoja zi drop tu kama pin. Top one nimesay aje. Nina say come tu wako within. Anajua magazine cover nyimki wachuo. Somehow nkwapa juu bado. Nimekuspoila zile vitu mukupea. Indo therapy ulikuwa una need. Indo therapy ulikuwa una need. Indo therapy ulikuwa una need. Na jona safa kila time mupotea. Indo therapy ulikuwa una need. Indo therapy ulikuwa una need. Indo therapy ulikuwa una need. Cheza. Nimekuspoila zile vitu mukupea. Therapy ulikuwa una need. Money talks. Yeah, 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 yeah.